Atigana, disamari pigo. Atigana.
Yafika nthawi yomwe tomapatsirani program ya moyo wathu yomwe cholinga chake ndi kupereka umwini wa michigo kapena kuti madrao kwa anthu omwe amagwiritsa ntchito michigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino. Programu iyi akukoza ndi awayilesi amudzi wathu ndi thandizo londalama lochokera ku bungwe la Japan International Cooperative Agency JICA mogwirizana ndi boma la Malawi. Ndipo imofika nalachiwiri nthawi ya 11:30 mawa ndi kubwereza dzulo loweluka 2:30 masana. Mumakhala ndine Vesta Junga komaso mzanga Emmanuel Zandunda. Omvera programu ya thalelo ya omwe wathu tikubva za ubwino womanga mpanda pa njigo wathu ndikukhala ndi dzenje labwino logulamo madzi pa njigo pathu. Choncho Emmanuel Zandonda akhala ndithu akucheza nda zathu akuagomaniwani fumu ya ikulu Zulu. Koma tisadaveza mbiri tenikaye TV nyimbo ikuchokera kwa azathu a mudzo wa Chinkoka yomwe akuti tisese tikolope pa njigo. Nyimbo ti imeneyo kuchokera kwa zathu a mudzi mwa Chinkoka fumu ya ikulu Mlonyeni yomwe amati tisese ndiponso tikolope pa njigo pathu tisayiwalenso kusonkha ndalama zogulira zipangizo za pa njigo. Tsopano tieni tive kuti azathu akuagomaniwani akuti chani pa nkhani yomanga mpanda ndi dzenje logulamo madzi labwino. Ndiye mzanga Emmanuel Zandonda tacheza ndithu nawo anthuwa.
Ine ndine Augustine Kabowa, Vice Chairman wa mjigo Gomani 1. Ndifuna ndiyankhire mbali ya kumanga mpanda, ubwino wamanga mpanda. Ubwino wamanga mpanda poyamba kale ndi ukhondo. Kachiwiri umathanso kuteteza zitsulo zomwe zikukhudzana ngati ndi mjigo maka zakunja. Komaso kumateteza ziweto kuti zizilowa mkati kuti mwina make mkati mamusamake mosamalika. Kupitirira popo ndiyankhenso mbali ya dzenje zimene matifosazi. Dzenje limene tidamanga panopa ndikulisiyanitsa kwambiri ndi mmene tidali poyamba. apoyamba lidali ngati ndiko zochula ngati kuti chitapwi tikati chitapwi aliye sama chidziwa mechi maonekera ndi chinthu chimene chionena kuti chimakhacho panda maonekedwe ake abwino nthawi imene yonso ndiye kuti mobwereza momwemo ziweto zimango khazi kusamba pomwepo ndiye kuti ukhondo weniweni pa mjigo pathu padalibe ndiye chifukwa chake tidayamba sopano ndondomeko zokhudzana ndi perekani perekani kuti tipeze njira yonena kuti tikonze soka yatsopano ndiye soka yatsopano iyi tidayikonzadi yomwe ndi 2.5 kuzama kwake 0.9 centimeters imeneyo ikungoperekera ndi 10 kuti kwane mita square ndiye kumanga kwake tidayimanga ndi cement yolimba kwambiri imene timayiona ngati kuti hard amene imatchulidwa kuti hard cement ndiye titatero tidatenga miyala miyala imene tidayika pansi kuyambira pansi penipenipo kenako kukwezeka mpaka kufika pa mtunda ndiye tsopano ndi thandizo lomwe sidamanga ngati mpandalo mpanda wonse wathandiza poyamba kuteteza kale mujandatchulira za ziweto ndeti sokaso iso ikuthandizanso kwambiri kuteteza ngati ziweto ndikusiyanisanso mabwereza momwemo mmene idalili kalelo kunena kuti kale idali ngati chitapwi ndiye panopa ili ndi maonekedwe onena kuti be ndiwosintha kusiyanisa mmene tidalili mbuyomo poyamba tibayima momwepo zikomo kwambiri
kuli ndi ubwino uti umene ulipo pakali pano kuno kwa Gomani
dzina anga ndine Florence Rameki ubwino wake umene oti idamangira mpandawu ziweto sizikufikapo ukasambapo pa mjigo wathu china chilichonse nchoterezedwa pa mjigo wathu komanso zida zake zoterezedwa panopa chifukwa chachani cha mpandawu kale nkhumba zimasambapo kwambiri koma ufika lerolo panopa nkhumba sizitani sizifikapo ndiye uchokera pachimenecho tione kuti ayi mpanda wathu watani watereza zambiri komanso alendo amene akudutsa mjiramu kakamamo mati akukhumbira kwambiri kuti nanga zimene zimudachira bwanji ndiye nabe akumafika ndithu makafunsa kuti kodi zili bwanji tata mukafuna kudziwa zambiri ndiye mukhozobwera dzafunsa mmene zililimu anthambira akukhumbira zikomo
kumbali ya umoyo kumbuyo ku ndi pakali pano mukusiyanitsa bwanji kodi ni ubwino wake uti umene mwaupezapo pamene munamanga malo amenewa ogwera madzi amene muno mudzi mwanu mukugwitsa ntchito ngati malo a mchigwa amene mumapo madzi aukhondo
ine dzina langa ndine Maria Chapendeka wa mudzi muno Gomani 1 dera la Mfumo Zulu ubwino umene tikuona pakali pano ndi kale ndi ubwino wosangalatsa kwambiri chifukwa tinayika mpanda mogwirizana anthu tonse mudzi muno kuti tichite perekani perekani kumanga mpanda chinthu choyamba kuteteza zitsulo zakunja za draw chinthu chachiwiri ziweto zisamasambepo chinthu chachitatu tinateteza malungo chifukwa madzi amene amadikha paliponse pamaswanirana udzudzu kwambiri ndiye udzudzu malumo angakhale ndi masana omwe ndiye chifukwa choti ndinapanga zimenezi tinaona kuti zambiri tinateteza ndithu kusiyanitsa ndithu kuti ayi kale ndi tsopano tatha kusiyanitsa kwakukulu kukomera kwake mjigo wathu uli mphepete ndithu mwanse umodutsa anthu ambiri ndiye anthu akamapatuka kuti ayi timweko madzi amamwe ndithu omasuka nkuona kuti ayi pano pali chitetezo ndithu ndiye chitetezocho amafunitsitsa dziwe kuti kodi ndinapanga bwanji ndiye zomwe anena kale anzanga aja tinauza kuti timakhalirana pansi nkugwirizana kumanga chimodzi chifukwa pali umodzi pali mphamvu nkumapanga mene zikukhaliramo zikomwe kwambiri
kumene kosa bambo mwina nkuonjezerapo pa ubwino umene muli nawo pa mbali yomanga mpanda komanso dzenje labwino logwerapo madzi kusiyana ndi mmene tikumvera kuti kumbuyo ku ndithu panali malo amene nkhumba mbuzi ngakhaleso ng'ombe za mmudzi muno pamalo pawo pomwera madzi
ine ndine Tiverio Dula chairman wapano pa mjigo wa Gomani 1 tiye zulu ndamanga yanga ndiyotere mmene afotokozera kale azinzanga onse titakhalirana pansi mogwirizana pomanga mpandawu udzera kwa mfumu ndi anthu onse amudzi uno tidachita zinthu zosoweka zimene zimativuta mbuyomo tidagwirizana kuti mpandawu ukhale motere chifukwa chake nthawi inoyi tili wokonzeka kwambiri kuti palibenso vuto lina lililonse zaudzudzu tayiwalako chifukwa chachani cha mpando mmene nkhumba zimangobwerapo even mbuzi lokonso ana pakali pano mumpanda musasera mosera mukawiri kawiri chifukwa chachani cha mpando umene usiyana ndi kale amangoseweretsa nthawi ino ili yonse
awaso mwina nkukhaso nzowonjezera pa funde zimene tikukambirana pano
zoona ine ndine Richard Phiri kuno kwa Gomani 1 ndine committee member ya panjigo nde ineyo ndingopelekaso ndamanga kwakukulukulu tikuthokoza kwambiri kuti afumu anamvetsa dandalo lathu kuti mjigo sikusamalika ndiye panopa tikuona kuti mmene tamanga mpanda wathu mjigo wathu kusamalika ana kale amangoyesa mwina malo oselera koma lero lino pali mpanda ana aja akulephera kufikapo ndipo ndikupempha kwa malawi anzanga unena kuti tiyentesetse kuti madraw athu tisamalira uchifa madzi ndi moyo tiyenera tisamale pamene tupezera po moyo ngati sisi samala malolo opeza po moyo ndekuti moyo watu tikukana mlao mene wandambe naima
chamwino pamene tikupita kumapeto kwenikweni pa nkhani yathu imene ubwino omanga mpanda komanso ubwino omanga dzenje lotayirapo madzi kapena kuti kotayikira madzi madzi amene tagwitsa ntchito kunjigo wathu kenako timakhala ndi dzenje limene kumenera kuti kukagwire madzi pazonse zimene tikukambira nazi mwina kumapeto kwenikweni ena alibe dzenje limene labwino ngati limeneli kuno kwa gomani mulinalo mungapatse uthenga wanji kodi nanga kufunikira kuti anthu tikhaende dzenje limeneli pa njigo wathu lotayikiramo madzi tingapeze ubwino wanji pamene tikupita kumapeto tiyambire ndi kumanja kwangako
ine ndine Mendulo Dula ine ndayimbira mfumu wa Gomani kwakukulu kunene kuti ngati amene mijigo yawo kulibe ngati dzenje lili kukoko kwathu kunoko iwo anene obwera kunoko kufunsa maganizo kuti mnapanga njira yanji kuti mjigo umenewu ukhale kodani kotayira madzi ako ngati ukuko tikuwapempha onsewo onewo kuti ngati kuli ena abwere akomiti yathu ndi ifa mfumu akatipeza tikawathandiza chimene chipitwani chikuwavuta mmudzi mwawomo ziwomo
ine ndine Maria Chapendeka mmudzi mwa Gomani wani uthenga umene ndingapereke kwa anzathu amidzi yoyandikira makamaka kuno kwa Gomani ndingopempha kuti iwo ngatakuona kuti zikuwavuta akhuza kutipeza mmudzi mwathu muno nkuwalongosolera chimodzi chimodzi imene tinapangira kuti zifike apapa chifukwa tinateteza malungo ziweto sizirawamo mujigo mwathu ana sasewiramo anthu amamwa madzi womasuka wodutsa ndi njira savuti kankupita kunyumba kwa munthu koma kungopatuka pa njigo pathu nkujiga madzi nkumwa ndiye pempho limene ndingapemphe musagwe ulesi chifukwa zimatenga nthawi ngati simugwirizana koma ngati mumagwirizana chimodzi zimatenga nthawi yochepa nkupanga zimene mungathe kupanga kuti zinthu zathu zioneke choncho makamaka madzi chifukwa madzi ndi moyo zikoma kwambiri
ine ndine Flores Lameki membala wa njigo kumbali ya mpanda ayateteza zitsulo zathu pa drawo kuti zizitetezedwa nthawi zonse kumbali ya dzenje ndati yateteza nkhumba usambapo pamenepo mmene zimachitira kale koma palapatsi sizifikapo mmene zimachitira kale zikoma
ine ndine very odula kuno kwa Gomani pambali ya mpanda monga tafotokozera poyamba anthu oteteza kwambiri ndinso dzenje limene kumapita madzi amene amachoka pamene papa notetezedwa kwambiri limatitandiza kuti ziweto zinanso zisapezeke mabwera kobwerapo ziwo
ine ndi Richard Piri ineyo kunkhani ya dzenje ndingolimbikisa malaya zanga amene midzi kapena tingone kuti aliyense ndithu kudera umene aliliko amene angandive kunena kuti pa draw pofunika pakhale dzenje labwino loti nkhumba isamasambepo chiyero china chichose chisafikepo pofunikira ndithu kuti aliyense azikhala ndi luntha ndi malo a mjigo zikomo
inu mawano otsiriza ndi otani
ine ndine Augustine Kabowa vice chairman wa mjigo wa Gomani wani momwe ndidafotokozera poyamba kale pajapo kwanga ndikulimbikitsa anthu abalanzathu amene mwina zomwe zatchulidwazo mpanda kapena soka yeyo kuti alibe ayesetse kukhandi komiti mogwirizana ndi afumu nkumanga dongosolo maka kuona ndichula zaperekani perekani adzadziwa kumene kwakumakaso atati abwere kunoko adzadziwa kuti perekani perekani ndi chiyani ndi umodzi umene anthu amapeza kanga chepe uchokera mmatumba mwawo kuti mwina mwake nthawi ine iliyonse chitsulo chapa mjigo chitati chawonongeka akhozotenga kadrama kamene kajako nkutani kugulira chitsulocho ndiye njira inanso ndiyotere mpanda ukhozomangidwa dzenje nkumangidwaso koma chimene chikusoweka kwambiri ndikunena kuti mpandawo usoweka ukhale ndi ukhondo anthu malo zungulira ayenera kumasesapo mkati mwa ujeni mwa mjigo wathu mofunikaso anthu azikolopa chifukwa kukhala ndi mpanda ndikwabwino koma ngati chisamaliraso palibe ndeti mpanda ukhozokhala opanda pindu ndikungowalimbikitsa kuti poyamba akhale ndi komiti yogwiza ndi afumu kuti dongosolose limene tikutchola pano lidzafikire zikomo kwambiri
zikomo kwambiri kuno kwa Gomani
zikomo
amenewo analaza athu akwa Gomani fumu yaikulu zulu kufotokoza ubwino omanga mpanda ndikukhala ndi dzenje labwino logulamo madzi pa njigo wathu ndipo tamva kuti kukhala ndi mpanda ndikwabwino kwambiri chifukwa timateteza njigo wathu omvera kumbukirani kuti mukumvera programu yomoyo wathu yomwe cholinga chake ndikupereka umwini wa mijigo kapena kuti madhirawo kwa anthu omwe amagulitsa ntchito mjigoyi mpofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino ino ngati muli ndimanga kapena mafunso tumizani uthenga wanu ku nambala iyi 0994-725-011 ndibwerezanso nambalayi 0994-725-011 Nyimbo imeneyo kuchokera kwa abambo omwe anaona kufunikira kofalitsa uthenga osamalira panjigo. Uthenga omwe uli nyimbo ya kuti kwathondoni kuli luso losamalira panjigo kuti adzima madzi abwino. Zathu ndithundu wochokera kwa mfumu yaikulu Mkanda. Ndiye bwanji pano titsirize ndi a Charles Tawinga kuchokera ku ofisi yaona zachitukuko cha madzi mboma lino la Nchinji.
Charles Tawinga kuchokera ku ofisi ya madzi. Pali ubwino waukulu umene ungakhalepo ngati anthu akhala ndi zipangizo zimene mwatchulazi mpanda komanso dzenje logwerapo madzi. Kuyambirira ndi mpandawo, mpanda umatithandiza kuti ziweto zisamabwere kudzasewera sewera pa njigo wathu paja. Monga mudziwa ziweto ngati nkhumba zikabwera umazungulira pami paja zina zimatha kubibirapo, kuibitsirapo, zimeso zingapangitse kuti madzi athu ameti kutunga pa njigo paja asakhale abwino. Ziweto zikabibirapo pamalo paja, amai nkuzatunga madzi pamene paja nchenche kuzokatira pa bibi paja ndikukatiraso madzi mucha ndekuti tikutengaso matenda. Komaso kumbali ya dzenje, tikakhandi dzenje pamene paja zimateteza kuti tipeweso matenda ena monga matenda amalungo, matenda so otsegula mimba amene monga mudziwa tikakhandi dzenje timapewa kukhani madzi odika zithapwi. Monga mudziwaso kuti malungo udzudzu maswana muzithapwi. Ndenga tikhandi zinthu zimene ziti kupewa matenda monga mene ndanena.
Pa mitundu ya mipanda mwina motangu tifurusira ku mitundu kodi mitundu ilipo ingati?
Mitundu ya mipanda ilipo ingapo ndithu kutengera ndidera. Koma pano ndikhozongo tchulapo mwina mitundu yosachepera 6 imene ilipo. Tili ndi mpanda watsekera. Mpanda watsekera ndi umene anthu amamanga tsekera mene tikulidzilira mtsekera kungozungulira mpanda wa njigo wawo. Tiliso ndi mpanda wa sungwe komaso mpanda wa thabwa. Kupatula apo tili ndi mpanda wanjelwa omanga ndi matope komaso mpanda wanjelwa okhandi plastara.
Mpanda wa mipanda yosei kodi tingaisamalire bwanji?
Mpanda uliwose uli ndi kasamalidwe kosiyana siyana. Mpanda monga mipanda ya tsekera, thabwa ndi sungwi, mipanda imeneyi imafunika kumayikonza pafupi. Imafunika kuonetsetsa kuti muja tinamanga muja simukumasuka, kuonetsetsa kuti chifukwa ziweto zina zimatha kuphwasula kuti zipeze polowera, kuonetsetsa kuti mene muja ndi motseka nthawi zonse, komaso kuonetsetsa kuti tayika mankhwala oteteza kuchiswe. Mipanda ya monga ya njelwa, ubwino wina wa mpanda wa njelwa ndionena kuti sufuna kukonza pafupi. Chimene tingapange ndikungoonetsetsa kuti pomanga paja tamanga olimba bwino, foundation tayika yabwino bwino, njelo aso tayika bwino bwino kuti usagamuke. Basi nkungoonetsetsa kuti malo ozungulira mpana paja ali aukhondo.
kumbali ya kadzenje kajati matika soka weko kukwela po madzi kodi kufunikira weko tani kumaso mamangidu yake kodi ama kalao tani
kadzenje limene limwane na munga mwane na soka we limafunika kumbali ya mamangidu yake imafunika kuti ikhale lalitali bwino kumaso tikemo ngati miyala kuti maujena sama madza sama chita ujena sama onekele pantunda kumaso mwina
mitundu ilipo ingati
mitundu ya ujenio ya masoka we piti
yeah.
Alipo ingapo pali soka we piti yongo kumba kumalo vindigila ndi mitengo pamwamba pali yokumba lo waka ndi solo vindigila pali lo kumba nkuika momiala osa vindigila ndi pali lokumba lowaka ndi lovindikira ndi chivindikiro cha concrete ndi pali solina lokumba lowaka lovindikira ndi chivindikiro cha concrete komaso lokha ndi timiendo ngati ngalande pasi pacha ndito
kodi zimatheka kuti mamanga bwino soka wapitija nkwipanga plaster ngati muja pasi pa osaika po plaster nkungoika miyala
nzotheka ndito ndizotheka
ubwino wake uli pathu mene
tikachita chonjo dzenje lathu limakhala lolimba komaso sili mafuna okonza pafupi pafupi komaso ubwino ika plaster wina ndiyonena kuti sikumasankha doti chifukwa tikapanda kuika plaster chimathogumukire madoti ena malo ena ndiye tikaika plaster sichimagumukira andi sichimafuna okonza pafupi pafupi
ubwino wa soka wepiti undiwotani kwa ife amene tikugwitsa ntchito malo amene pali mjigo
utimapewa matenda monga nanena kale matenda amalungo matenda otsegula mimba chifukwa tikamasunga so, popanda soka wepiti timasunga zithapwi mu zithapwi muja ni maloti mmaswalanina na tizilombo udzudzu tizilombo tosiyana siyana nde tikakhala ndi soka wepiti timapewa zinthu ngati zimenezichi
tibwereretse kumpandako anthu ene mwina mene mwafotokozeramo sakumvetsetsa mpaka panjigo manga mpanda tatsimikizirani ubwino umene weniweni umene ungapezeke ngati tamanga mpanda panjigo athu
ndi atsimikizire abale anga kumudziwa kunena kuti tikakhala ndi mpanda panjigo pathu kudzatithandiza ife kupewa matenda ambiri pali zinthu zambiri zimene timapewa tikakhala ndi mpanda timapewa kukhala ku nyama kuti zidzasewerepo ziwetwe kuti zidzasewerepo zidzamwa madzi pamene paja zinyama zina zimanyambita kuja kotulukira madzi kuja ku spout kuja zina kubibirapo pamene paja zikhoza kutithandizanso kuti ana ang'onoang'ono asamangobwera chisawawa kudzasewera pamene paja chifukwa simudzayikapo soka gate papong'ono nkoti mwana wang'ono suti angadumphe kukwera mkati muchi ndiye pali ubwino wakulu umene ulipo tikakhala ndi mpanda
ubwino pamene tikusiyana ubwino wa nkhani ya soka wepiti ndikudziwa kuti zambiri mafotokoza komabe pamene tikusiyana ndiubwino wake kuti
soka wepiti ilipo kutithandiziranso kukweza ukhondo wa panjigo ukutithandiza kuti tipewe zithapwi zimene zingabwere panjigo tikamajiga madzi muja zikutithandiza kupewa matenda osiyanasiyana mwina kungonjezerapo sokuti kukhala ndi soka wepiti kokha sikungatithandize kotheratu kuti tisakhale ndi zithapwi tikuyena kuonetsetsanso kuti ngalande yathu ija yotenga madzi ija sili yokhwanyika madzi asamagwere mbale aziyenda onse straight kukagwera muti musoka wepiti muja komaso tionetsetse kuti tikamatunga madzi madzi sakutayikira mbalimbali pali zinthu zina zotungira zakukamwa ung'ono ngati zigubu zicha tikamatunga chonchicha madzi amatha kumapanga pa chizungu amati splash kutayikira mbalimbali zimene zijaso zikhozoonetsetsa zikhozopangitsa kuti njigo athu panjigo pathu pakhale zithapwi
ndikuthokozani zikomo kwambiri kuti mnalola kuti tiyeze nanu program imene ya umoyo wathu pano pawelesa mudzi wathu ndikufunani zabwino zonse
zimomo kwambiri
Amenewo anali Chelsea cha winga kuchokera ku office yona zachitukuko cha madzi mboma lino la Nchinji kufotokoza kufunikira komanga mpanda ndikukhala ndi dzenje la bwino logwelamo madzi omvera chikhupulo ndinacho kuti kwa lero mprogramu itaphunziramonso zambiri Madu chofunikira tizikira ndi tulimodzi nthawi zonse ino ngati muli ndi manga kapena mafuso timizani uthenga wanu ku nambala iyi 0994725011 ndibwerezanso nambala iyi 0994725011 Ndiye kwa lelo banjo vena tisiane pomwepa programu ya mwe watu cholinga chake ndi kupeleka umwino michigo kapena kuti madina awo kwa anthu omwe amagulitsa ntchito michigoyi pofuna kuonetsetsa kuti aliyense akumwa madzi abwino programu iyi akukoza ndi awireless ya mudzi wathu ndi thandizo lochokera ku bungwe la Japan International Cooperative Agency JICA mogulizana ndi boma la Malawi Ndiwe mwafika nila chiwili nthawi ya 11:30 imawa ndipo mabwelezeja tsiku loweluka 2:30 masana. Mumakhala ndi ine Vesta Junga komanso ndi nthokoze nkoza programuyi Emmanuel Zandonda. Ndapita.
Namae zawononge mazi ina mambo zawononge mazi bona yapa alufuna mazi alufuna mazi amwele mangwala alufuna mazi amwele mangwala wabadedio alufuna mazi wabadedio alufuna mazi alufuna mazi amwele mangwala alufuna mazi Amwene mangwala Anyama dai ngoni songenda lama Atika nai ngoni songenda lama Songenda lama Usamala ndigo Songenda lama Usamala ndigo Inamaino zawononge mazi Inamaino zawononge mazi Zawononge mazi Zawononge mazi Agomidinu odisonge ndalama Agomidinu odisonge ndalama Disonge ndalama Usamala chigo Disonge ndalama Usamala chigo Inaboko zawononge mazi Inaboko zawononge mazi Zawononge mazi Zawononge mazi Bona yaboyo alufuna mazi Bona yabo alufuna mazi Alufuna mazi Amwele mangwala Alufuna mazi Amwele mangwala Wabadidi alufuna mazi Wabadidi alufuna mazi Alufuna mazi Amwele mangwala Alufuna mazi Amwele mangwala